kwenye love uneko fofofo. Umeni datisha wewe mtoto. Napiga mbizi maji ya ugoko. Baridi unanipa joto. Oh baby don't let me go, don't let me go. I need you up for money yako. Just let me know, just let me know. Hi, sitakubaki peke yako mama. Sitaki wewe kumpia. Hado hado mama, hado hado. Sitaki wewe kumpia. Kasura kako kanaumiza roho.
Mama, mama, mama.
I never seen before.
Mama, mama.
Kasura kako kanaumiza roho.
Mama, mama, mama.
I never seen before. Kamata mama we umenizimaga, yeah, nah. Watu wanashanga kitu gani minakupaga, nah. Mizigo yote nimesha itua. Nimefika mwisho leli kigoma. Uzuri wako wote wanajua. Mtoto menyoka kinoma. Hawa bisho wakatai. Haya ni minyanga nyanga. Sijiwezi mama, sijiwezi. Kasura kako kanaumiza roho.
Mama, mama,
yeah.
Mama.
I never seen before.
Mama, mama.
Kasura kako kanaumiza roho.
Keep it on it white, keep it on it white, keep it on it white, keep it on it white.